Uma kukuthi awukaze uzwe nge-sensory processing disorder, SPD ngamafuphi. Kodwa umangele ngokuyiphatha kwengane ongejwayelekile esesandleni sakho, ngakho lalelisisa. I-SPD ingachazwa ngokuthi isimo esiphathekayo songakwazi ukusebenzisa ukukhuluma okuze engqondweni ngokwemizwa, ukuze isebenze kahle kwimpilo yensuku zonke. Imbambisane lesi simo sidalwa ukwethuka okuhlasimulisayo eyabhekana nakho ingane esencane. Ohlelweni zomndeni namhlanje sizodinga izindlela zokulapha i-SPD, ngakho hlala nathi. Angiphinde ngibingelele ezomndeni uhlelo lokulethezeluleko eyiphatheka ngabaka Focus on the Family. Sithole nanku umbuzo kumama obhekene ne-SPD insuku zasa, uthe luhlobo luni lwemithi ekhona kumbizelapho ey'nganeni ey'thwele kanzima nge-sensory processing disorder. Sinomfana oyi-foster kithi onesemuva lakhe labe nokuhlukunyezwa okukhulu. Emva kokuba sesihlale phansi nabezempilo sithole ukuthi iy'nkinga zakhe eziningi zilele kwisemuva lakhe futhi zingalashwa ngokwemizwa yengqondo. Phambi kokuba sisho utho kuwe, sithanda ukupha amazwi okuqinisa. Likhona ithemba kwingane yonke ebhekene nenkinga SPD. Lapha nje kuzo zonke iy'ndawo zobuzali enganeni ezivela kwisemumva elinzima, iy'ndaba ezimbi nezinhle ziyefana. Ubuchopho bomuntu bunguplastiki, ngenxa lokho buyakwazi ukuyihlela busha ngokwakho, flexible ngamanye amazwi. Noma ngabe ukuqonda nobungozi nobuhlungu obuhlasimulisayo, nanoma uguqukela esimeni sokuphepha nokwethemba esisha, usangaqala ukwakha lesisekelo esisha bese ulwa nemiphumelo yesensory eyenzeka ekuqaleni ngokuthi usebenzisane ne-occupational therapist engoti kwi-sensory integration. Khetha i-therapist ekwenza kube inqubo ukusebenzisana nengane nomzali isikhathi sinye. Khumbula futhi ukuthi ama-session ne-therapist kumele abe ukugxumela isiqalo somsebenzi ozowenza ekhaya enganeni yakho. Maphakathi ekuvakasheleni i-OT, bambisana nengane yakho ngokuyisiza itolike, ibeke ngamagama izimo zayo ngokweziga eyibekwe ngamagama azwakalayo. Makhe ukuzethemba ukumtshela ukuthi umuntu ozwelayo kakhulu ubuka umhlaba ngendlela abantu abaningi abangeke bawubuka ngayo. Iba ngummeli wayo esikoleni, ebandleni, endaweni nakuyo yonke indawo okunabantu abangaqondi ngomuntu ozwela kakhulu ngokwengqondo. Ukulapheka kumele kuze kwizinhla zobuqu bomuntu zonkana, ngamanye amagama kumele kuthathe ingane ngokwesikali sayo kuhlabele phambili ngendlela yokwakha kabusha umhlaba wokuphila kwayo ngaphakathi. Ubuchopho bomuntu budinga iminyaka ewu-3 ukubunjelwa ukuthuthukisa indlela ejwayelekile yokuzwela. Abazali bey'ngane ezine-SPD bamelwe ukulindela uku-investa isikhathi esinqala emsebenzini okubuyisa isimo sengane ukuzizwa ikwi-risk sibuyele esimeni. Ukuphuluka kuvele ekujuleni kumacebo angafakwa enganeni ngokweziga eyabhekana nazo kuye nokubekezela, ukuguqula imiphumela yalesi simo esibi eyabhekana naso nakuba lokho kwenzeka kanzima. Nazi izinto wena kunye ne-occupational therapist elingathanda ukukubandakanya ohambeni lalesi lapho. Okokuqala, iminyakazo ekugcina uphapheme njengokudla okuqinile okudinga ukuququdwa, ukubhava eshaweni, ukugxuma kwi-trampoline. Okwesibili, iminyakazo ezothisanayo enganeni enesasakweqe okungaba ukujikela, ukudla emhlane, ukuyibhavela. Okwesithathu, ukuhlela iminyakazo ey'nganeni esinenkinga ukulawula indlela esiphendula ngayo ogqozini lwazo, njengokuhlafuna, ukuzimela ngezandla zazo, ukududula nokudonsa, ukuzama ukuma ngekhanda. Okwesine, iminyakazo engokuthuthukisa umuzwa wokuthinta, kungaba imidlalo yamanzi, ukudlala ngesihlabathi, nokuphatha iy'lwane zasekhaya kumbe ukuyithinta. Kwesihlanu, iminyakazo ekwenza ukwazi ukubhalansa kahle, ngaba ukurola, ukuzwinga, ukugijima nokunye. Okwesithupha, iminyakazo eya kumunxa umuzwa ositshela ngokwe-position yomzimba wethu, okungaba ukuqukula okusindayo, ukududula nokudonsa nokunye. Isikhombisa, iminyakazo eyakha umuzwa wokubona, okungaba ukwakha ama-shape, ama-puzzle, ama-building blocks, unquma izinto ngesikero njalo njalo. Shakalombili, iminyakazo engokuthuthukisa ubuchule bokuhlanganisa umcabango nesenzo. Njengokusefa uflower, ukuthunga ubuhlalo, ukuqoqa nokuhlela amagobolondo, kungaba zinkinobho noma izivalo zamabhodlela. Shakalolunye, iminyakazo ethuthukisa ukuhlela ngokobuchule bomcabango nesenzo. Okunjengokugxuma tafuleni, ukuhamba njengezilwane kumbe sazilwane. Okweshumi okungokugcina, iminyakazo lena ethuthukisa ukusebenzisa amacala onke omzimba sikhathi sinye futhi ube ungalahlekelwa ibhalansi. Njengokunqaka ibhola, ukugxuma, ukubhukuda nokushova ibhayisikili. Sicela ukuxhumana nezisebenzi zethu eminyangweni yezokweluleka uma usathanda ukusidingida lesi sihloko ngokuthe xaxa. Singaphinde futhi zikuphe uhla longoti abaseduze nawe. Shayela ku 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za besicofo ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi Focus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.